Isomo rya cumi na gatatu. Timoteyo yifuzaga gufasha abantu. Timoteyo yari umusore wishimiraga gufasha abantu. Yagiye mu turere twinshi kugira ngo afashe abandi. Ibyo byatumye agira ubuzima bushimishije cyane. Ese wifuza kumva uko byagenze? Timoteyo yakuriye mu mujyi witwa Garustira. Akiri muto, nyirakuru Loyisi na nyina Unike batangiye kumwigisha ibyerekeye Yehova. Uko Timoteyo yagendaga akura, yifuzaga gufasha abandi kumenya ibyerekeye Yehova. Igihe Timoteyo yari akiri umusore muto, Pawulo yamusabye ko bajyana kubwiriza mu tundi turere. Timoteyo yarabyemeye. Yari yiteguye kujya gufasha abandi. Timoteyo yajyanye na Pawulo mu mujyi wo muri Makedoniya witwaga Tesalonike. Kugira ngo bagereyo, bagombaga gukora urugendo rurerure ku maguru, hanyuma bagafata ubwato. Bagezeyo, bafashije abantu benshi kumenya ibyerekeye Yehova. Ariko hari abantu barakaye bagerageza kubagirira nabi. Ibyo byatumye Pawulo na Timoteyo bahava, bajya kubwiriza mu tundi turere. Hashize amezi runaka, Pawulo yasabye Timoteyo gusubira i Tesalonike akareba uko abavandimwe bari bamerewe. Byamusabye kugira ubutwari bwinshi kugira ngo asubire muri uwo mujyi wari uteje akaga. Ariko Timoteyo yagiyeyo kubera ko yari ahangayikiye abavandimwe baho. Yaragarutse abwira Pawulo amakuru meza. Abavandimwe b'i Tesalonike bari bamerewe neza cyane. Timoteyo yakoranye na Pawulo imyaka myinshi. Hari igihe Pawulo yanditse avuga ko Timoteyo ari we muntu yari yizeye yashoboraga gutuma ngo ajye gufasha amatorero. Timoteyo yakundaga Yehova agakunda n'abantu. Ese, ukunda abantu kandi wifuza kubafasha kumenya Yehova? Niba ari uko bimeze, ushobora kugira imibereho ishimishije kandi ishishikaje cyane kimwe na Timoteyo. Soma muri Bibiliya yawe. Timoteyo wa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa gatanu, n'igice cya gatatu, umurongo wa cumi na gatanu. Ibyakozwe, igice cya cumi na gatandatu, umurongo wa mbere kugeza uwa gatanu. N'igice cya cumi na karindwi, umurongo wa mbere kugeza uwa cumi. Abatesalonike ba mbere, igice cya gatatu, umurongo wa kabiri kugeza uwa karindwi. Abafilipi, igice cya kabiri, umurongo wa cumi n'icyenda kugeza uwa makumyabiri na kabiri. Ibibazo. Timoteyo yakuriye he? Ese Timoteyo yifuzaga kujyana na Pawulo? Kubera iki? Kuki Timoteyo yasubiye i Tesalonike? Wakora iki kugira ngo ugire imibereho ishimishije kandi ishishikaje kimwe na Timoteyo?